Banona chongo, fwe ba ome ba fichi dikit. Chouchouchou, c'est le magnon.
Chouchouchou.
Exclusive from ZambiaClip.com.
Bad boy, c'est le magnon.
Didi,
nimpiga kuti. Wamira tuwe tuna matigiri jopu wara wara. Wamatigiri tumba wara wara. Temuvera moso mwakura lolela mana kuipompanga kapondo kama cheni pandarama. Sikiri tite, langera mapepu. Takwa bafya mara bekubeku, zero bekubeku. Fuire waizeta boss timona kanyaka nono wako zembeleka. Kuba chekerako.
Tuchekele wa chekele.
Kwaba chekerako. Ka something na vena wa chekera.
Tuchekele wa chekele.
Kwaba chekerako. Kuba chekerako. Ka something na vena wa chekera. Kwaba chekerako. Mama tigiri waranda fetu sungu pamushi. Mama excuse me. Wakuraria tigiri bra. Uriana wari kwa tapi SV. Bati ensha kakorora kufumia pwa matachi. Muba gamba chika ko blue ya coca cola. Waponya kwe fima tu. Koi kuwa pakona tempora no pose. Kumwafa kwa kachora kochi wakusunga wino waze futubora. Kumucheke lako tubiri wili anu wako tubiri. Amulete lako nechirundu biki muviri. Ke chakura ve na mufisha swiriri. Ku mona kambo kure kure tachipichi. Nibakira chue sina matikiri jopu wala wala. Wamatikiri tumba wala wala. Temuvera moso mwakura lolela mana kuipompanga kapondo kama cheni pandarama. Sikiri tite, langera mapepu. Takwa bafya mara bekubeku, zero bekubeku. Fuire waizeta boss timona kanyaka nono wako zembeleka. Kuba chekerako.
Tuchekele wa chekele.
Kwaba chekerako. Ka something na vena wa chekera.
Tuchekele wa chekele.
Kwaba chekerako. Kuba chekerako. Ka something na vena wa chekerako. Kwaba chekerako.
Wakano kwela kaneno koche cha chivemba. Mani alengele judia sasa shamu analesa. Chuma kusapu kapachalo takowa chilema. Tuchekele ko fishule lolela. Shine kulomba nalishibu mbela kale. Tesha malomba loloba lomba bale bafuja vipale. Usuba na bomba ngufo mane shumfa tonga. Chive chikalu vale. Ine ndandila mutola lenga teifio wane musalangane. Akapia wanya weji pondo wilawa. Tuchekele tupivilo kutalala.
Tuchekele
upata ula tampako kupalala.
Tuchekele
wachekele fichekele fiosa fima sele
mwendo. Mila kiratuwe tina matikiri joku wara wara. Wamatikiri tumba wara wara. Temuvera moso mwakura lolela mana kuipompanga kapondo kama cheni pandarama. Sikiri tite, langera mapepu. Takwa bafya mara bekubeku, zero bekubeku. Fuire waizeta boss timona kanyaka nono wako zembeleka. Kuba chekerako.
Tuchekele wachekele.
Kwaba chekerako. Ka something na vena wasekera.
Tuchekele wachekele.
Kwaba chekerako. Kuba chekerako.
Fwe ba ome ba fishi dikiti.
Kwaba chekerako.
Niket switch or die trying, that's what 50 said. Yose ni pati onkala na peso no sweat. Chess in a job, yo fola set olo said. Before my bills, ya chaya escalate. Samba fulu ni nateka kapangolini. Facial expression, Benito Mussolini. Susani sokonesa kuseni dorini. Ya mixa ikafuta ni 7 zesa klolini. Not wanna got a 1000 dude. Pandrama ninga pende pao that milk. Mwana maya jabuelo punda po Facebook. Life city easy, nowadays my youth.
Kuba chekera. Kwaba chekera ko. Ka something ina vena wa chekera. Kwaba chekera ko. Kuba chekera. Ka something ina vena wa chekera. Kwaba chekera ko.
Kuba gamba chika ko blu ya coca cola. Waponya kwe vima tu. Koi kuwa pakona tempora no pose. Kumwafa kwa kachora kochi wakusunga wino waze futubola. Kumu chekera ko chubiri. Anu wako tuviri. Wamulete lako ni chirundu biki muviri. Je, chakula
kita mufisha ZambiaClip.com.
Zamba chobiri. Mulinga chipi chipi.
Era Jazz Enterprise. Bill Studios. Dunku Sit. Zakama. Era Bablo.
DJ Momo.
Tim Nosa Laula. Ela Kaufin Yis. Tike Kas. Ena Jabez Joe. Jidda. Joe Bulongo. Bigger Queen,